go tswa ko morago ba re fifi nation to the day I die. Ke bone ba itseng go diragalang. O mamama le nna ke a le rata. To the good and the ugly le teng. Lona le family yaka and ke a le tlala. Eish le nthabisa jwa. Those who know they know gore re dira metlholo. A tumela ke a go bitsa. You probably know how re tabe for kolo. Rona re phela re fisa. On top of that ke a le ruta. Ha katlela hi go tla le juta. Man it's a fact ke a le ruta. So tell him we're out. It's on, it's on, it's on. Positive energy, hakile tech so we tlale boneng ha re kena ka juice ka ko mabone ko pale re boneng ha re diragatsa gore. There's plenty of positive energy, harile tech ko pale gang le utle ka tsebe tsa lona tsepedi. We're changing the game, lalo gore le batla re loya mo go na le ka sekela kona. Le fitlhile nna ke a le bona, re fitlhile fela ka go roka. Le lona la bona, man, ha ka tlela hi go tla le juta. Che de conca dona sale morajo.
Ready to make.